wenzizwa zakithi mina ngikhuza imhlonga
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 zakithi mina ngikhuza imhlonga
Umlilo ufaka umkhizi ufana nokomishengana. Umatindalo
ufaka ngongose uma thathwa ngesabu ufaka qhabe le mpande tebe khona njalo ukukumisa manje ukhumla ufaka ntombela umsizi ufaka ndlovu umdumo ufaka hlangaza umjaka ude ufaka biyela uthula uzobona ufaka ntombela budi mna wethu ehe obukumisa mancane lwabo mthatha ngiyayibiza nje insizwa ngiyayibiza nje insizwa ngiyayibiza nje insizwa ehe angithi ngiyazazi nami ngiyo njalo ukuthi ngawe ngeyinani umajobujobu intombazane yancane I'm going to go to the house.